ZLatestMusic.com.
Yeah, boy, again.
Yeah. It's Squabble was the most wanted.
When you go on a lick paper, you put your money good as a soul. He cover a pill, my pupil, waka go and he feeling he has so. Phone is if as any wishing her. He go kissing her. I'm ready to go for a number. Uske wa saba, hakuna ya kanshonga ni kulatile wanibo. Uske wa saba, give me some more. Lila toko na leli kupa kupa, kue na mwalanjo. Keni katala kunungunda ngunda. Baby lukulu la pilu jase yola mitu. Uske wa saba, akamuza kulina kulata ni kalaba, yes I do. Uske wa saba, baby ya umbibi mpeni muna tioni utwile kwa pilu walupe wanana. Nalume laki mulimu ya nangosi zaze laka chekuna ni wena fakuto wanana. Let me sing for you. Le. Baby ni olile ni wata wakupila nienda. Uske wa saba, inakukuwa palisa nilila tola mapalisa. Uske wa saba, uneva wandeva batapa nore.
It's Squabble was the most wanted.
Uske wa saba, hakuna ya kanshonga ni kulatile wanibo. Uske wa saba,
usika utwela zeba kushonga. Kutini kaitu sisawe na ni kuichonga. Na kusepisa nina hau na kuishonda. Ukataba na koka ufela ingendonga. Kina sometwa hao uska saba. Wira uchuni swana ni huka esi na kava. Kuina fela nino sini kava si wava. Nikalianga na inge mango kwa kota ya guava. Niti pilu ya kautukuzi. Kutiuni hane nikashwa nisifu kushi. Look, vulela fela yes I do. Lupange sina wenga batu wayo Vulela fella, yes I do.
Baby ni olile ni wata wakupila nienda. Uske wa saba, na kukuwa palisa nilila tola mapalisa. Uske wa saba, unewa wandila batapa nole chugo. Uske wa saba, hakuna ya kanshonga ni kulatile wanibo. Uske wa saba, baby uske wanana kakuli this love is true.
Yeah, no dread.
Kulika shwala kuyomba talu kanelu wa fela tu.
When I'm soja,
baby, never the fella puba no na mwale latu. Nika kufalo na kusina zalukatu. Lila tola faba tunoti muipatu. Shimba true love utaru
pangika. Mr. Jimmy Malamo, Managers Bastoni. Hashtag where you be? Rex Move and a king of the jungle. Mr. Munumba Milile, One Hope Transport. I got sushi medics on this one. I got DJ Diesel Paston, JD on the one twos.